bulka barabul, ka bulka bulka barabul,
a vonze barabulka,
bulka bulka barabul, ka bulka bulka barabul, ka bulka bulka barabul,
a vonze barabulka.
Yesterday you cooked the rulka, patent juice a piece of rulka, I don't want to eat your rulka,
a vonze barabulka,
bulka bulka barabul, ka bulka bulka barabul, ka bulka bulka barabul,
a vonze barabulka.
You're a bad and miserable ka, crispy, sweet and tasty bulka, I don't want to eat the bulka,
I want the barabulka.
Bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka,
I want the barabulka.
My girlfriend, her name is Yulka, doesn't want the barabulka, I will say goodbye to Yulka,
I want the barabulka.
Bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka,
I want the barabulka.
Hey! Bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka, bulka bulka barabulka,
I want the barabulka.
Bulka bulka.